Ni fanga d'Afrique kofolen bi sorola farajɛ tilebinyanfan jamana ka laɲini ka fanga mara ani fana ka o marabolo cɛw bin ka sigifɛn danbew wajibiya farafinna wati la lakari tigitigi farafinna kama. Yevgeni Prigojin ka laselila faserila min gansira Rusula bɔlɔlɔ kan. Ni jagokɛla bolo a kunpan tɛ bilen ni farafinna maraw caman bi u yɛrɛ kan hɔrɔnya laɲini. Tanunila Burkina Faso finitigiw ka fanga dafiri ma. Monsieur Prigojin bi a bisigi ko lafiya dabali kura bilala ka kɛ sisan wagati la farafinna o ni fana dansigi kura wali faso mara la. Yevgeni Prigojin ko fɔra ka nafolobɔ tɛgɛrɛ kɛnyɛrɛ finitigi jɛkulu Wagner sigili la min yeli lakalila farafinna jamana caman kɔnɔ. A ye Wagner jɛkulu sirijuruya nkalontigiya. Risila lakalanbagaw lasigiden dɔ farafinna camancɛ yanfan jamana la Centrafrique Alexandre Ivanov fana ye wagadugu fanga dafiribagaw tanu fiɲɛ sira fɛ Twitter. Bisigila ko Faransi jamana ma sansɔrɔli boloda dantɛmɛ wale kɛlɛli la a mara kɔnɔ ko a labɛnnen ka Burkina Faso cɛdenw ladamu ni a jamana faamaw ye a yamaruya sankarana.